Shanky supplier. Don't come.
Master me,
Master me, Master
me. 45 Tokyo Coast number Japu. Come on, tell on a madam, put your hands up. What you think of? Master percussion side.
Look,
I'm Mr. Boken, get your microphone, can you not move here? Okay, okay, Yamongo Bamukutu, Nifenyago Pumba, Pumpenta City Kuntadu, Kanafuna Mada, Kila Siku Sikuku, Sina Sela, Yabola Snitcha, Wakaba Sina, Wakaba Sina, and Paso Poena, who can cross me jumpo, and produce a cardio pimpa,
Wash,
Hizo,
Oba,
Huma,
Oga.
Nobody can stop,
nobody can stop,
nobody can stop,
nobody can stop,
Oga.
Kana switch, kuna fitu vina miss. Waka wanki wano kana kuma sua ya kudis. Awe saki pesa renko kumenten peace. Wana saka pesa renko kufa chupi fit. Kujana polis. I make sense na mana kini chekili na kaushi ni jin soka yana. Badala kuwaza kusulos. Vivi ne kecha mikos. Niwe boss kidos na shikazana. Offen ni pepa na pen. Zen nas vos vibe bila speaker kubeng. Kana get your food, you to no AC fan. That's why you mziki lele no pamaden. You take this at 10. Game all in a guarantee. Utapata JFM kama watu wa kuski. Hawa kwankali, mucho sikuwa wazime unachofanya. Kajis kama fani ulichanganya. Hakuna lepangaga kutabika jiposition. Kina choma tatofa utafika. Heri mwini funkuo, kusoma soma fanikio. Sema tiyo, japo inasadikika. Heri mwito mkomposi, vuna wasomi mtane na toa machosi. Chana toa machosi, siku ntadoko si chaisa na kula nyama kijesh. Ulichankosi, ulichankosi, watu flani and mabokse asanya. No, I'm called flesh and easy. Wanna suga suga paka six. Kuna part wanna fix. Wanna got you a VP's fucking piece. You didn't say. Wanna turn a west to a kiss. I'm a tempest. Tuna voice kama tege. Kama tempa chege. Kama jump a kamolo. Tuna kosa kass. Kisa kasi figo dolo. Uma. Tuna kosa kazi and tuna kosa kazi. Ya kuponja kwenta you. Kwenta you na kukapu. Hakuna lepaka kakutabika jiposition. Kina choma tatofo utafikla.
Oga, Uma.
Tuna kosa missing kia usani. Ipo asanto mana kuna levo tuzifki. Vitu kama good production. Connection, promotion. Ta kufanya isi kari kwenta intonation. Izo, Uma. Nile mwako toka omnant. Kuja town kutafuta jinsi kujiblunt. Kwa nizem motem nipota shika semtem. Kuzala ulika semtem. Tunajificha tunakosa. Najuliza baka chozi linatoka. Nuna pele kizo ila bado siya choka. Nakumbuka home na jama nikulodi. Bado kizo nizina clone. Nakasa sinabudi. Nakumbuka munko akose. Yata chizi ya poche. Yata kama nkikosa sinase. Sinase game nisha nipo chizi. Wakaniona chizi squares nikiririzi. Wanarudi kwenye sisi. Au, au, au. Au, siawai kuchoka, siawai, siawai, siawai kujuta, siawai, siawai. Into this on white, tuna bang kwenye street, tuna trend. Hila mjini ya 20, naso kwamba tupendi. Suji na chokosa kutusua, hila na chokosa na kijua, fumbua. Hila na chokosa na kijua, fumbua. Nipona o kimone kano kima wazo sipona. Wanjonga o ya kunipeshi mambaka mwaka ujao. Nobody can stop, 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 nobody can stop. Umbala mojo, msabini potesa. Nipona kimone kama kima wazo sipona. Wensio, ya kunipeshi mamba kama kalia. Tulikari ya linti, mwonecho. Tulikari ya lusiji. Wosh, kishantu. Tulikari ya tabata. Msaritu, tulikari ya baga moyo. Yompa nanka, tulikari ya mkulanka. Yompa chabobo, mwacha pote. Tulikari ya chaman, tulikari ya mpaga. Nga ino minoma. Sana tu mamboy, Texas Sibila, Sirkane Parisi, Yaya Ture, Sirkane Mapepe ya Gineria, Kale Spuyo, Sana Mtosho, Sirkane Weka Tuweke, Abu Midoke Tuntonka, Sirkane Magumeni, Sirkane Tantare, Mwalabu, Sirkane Mikocheni, Sirkane Mwana Nyamala, Smigwa Kudensa, Sana tu mamboy, Sirkane Kinotoni, Sirkane Keko, Sirkari ya yompo, sirkari ya buza. Chacha Broken, Osh, Scooby. Uyampa chafu Uya Serikali abunchu Estompa disuri Sana juma mwe serikali ategeti Eboseni mamwe Serikali akawe serikali msasani Emusa oshu chwenti apodiego mashari simpa Serikali amabibo Osh Serikali akula sini serikali akigamponi tantafapa Eboshen lantan chwenti apowizi womane And the double take your microphone, cut your double killer. And you'll be a card, you slow.
Download now, please, and come on here. Junkiesupplier.com.